Yeah, yeah.
Introduction of myself. Don't ask me who am I. I am Old Man Sniper. All in a represent original gangster. Hello in a represent legendary hustler. D in a represent Don of Molotov. M in a wakilisha Mike Master. A artist charter grafter. And number one from first to combine. Pita njia ndo king wa mta, sniper mwenye skills zaidi ya school fee. Ugomvi wangu ni zaidi ya vita ya jihadi, sijinadi na wala sitegemei tadi. Hata mkija konvoi, mibeto chomoi, mini kila zaidi ya young. Siogopi uzee siwezi baki forever young. Mbumbumbu mwenye ufinyo wa kufikiri, umekalili maisha bila kujua tafsiri. Mjuaji kujua ujui mimi na kipaji cha kuperform vizuri kwenye vagi. Usela si kuendekeza kumoka, chomoka kichwa panzi, msokoto mmoja mchungwa dozi. Mesizi njozi na ndoto za kidwanzi kibichwa nde. Sniper na wingi wa vipaji mixer. Street wananita king wa graph. Don't ask me who am I. I am old man. Naishi ghetto japo nakula kwa mama. Elewa, sio kila mla uliwa. Kifungo cha msoto natumikia. Fukuto kichwa moto, mboi vipi wakose ugali. Kidume race moto, mfukoni waya mkali. Kijio na changamoto, kila kona kuna madalali. Ishiki vyako, matatizo yako, nduguzo najiweka mbali. Wako tayari kukucheka, ukigorongo, kitusua wanakuona mkali. Ghetto na changamoto za misokoto, jiweke mbali. Alikesha na shesha, bogi kaya wota. Limisima janga, niapitie mbali. Masimu ikiwa kaba, still tupo pamoja. Tangu hatujampoteza baba, lenzi sita so saba. So, mboga saba usintishie msokoto na viroba. Mimonyesha pitia, gongo nisha suuzia na bia mara moja moja. Street nikaacha vingi vihoja, msosi dollars, pilipili mboga. Nikabweka kama jibwa koko, nisha kompreni hadi na mafogo. Nika koswa na mishale mikuki na visu. Masali kimbia alijua loa shantoa. Omboya akasubiria kufunga turubai. Asante Mungu mpaka leo na hema. Asante mama kwa kunilea vyema. Nimejinasua kwenye mtego niliokwisha nasa. Namshukuru Allah kwa kunivusha kwenye mingi mikasa. Nukta, acha kabla kuachishwa. Stop it. Anti-drugs at Beach Corner.